Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Golo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kusene kungolosihlanu ngilithathele lithuba mlaleli ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi Jesu Christu waseNazareth. Ngiphinde ngibonge ke nakumphatho hlelo ukusibusisa ke ngaleli thuba. Mphatho hlelo, uNkulunkulu akubusise. Mlaleli sekuyiso leso sikhathi lapho sibonisana khona ngezwi lenkosi ngokuba kubalulekile mlaleli ukuthi sibonisane, sikhuthazane, sakhane ngezwi lenkosi. Ngakho umpostoli Paul asho la mazwi athi duduzanani ngalawa mazwi. Ngakho ke kubo bonke ubunzima obhekene nabo kuzo zonke iy'nhlungu ndlula kuzona mlaleli, izwi lenkosi likho konke empilweni yethu. Kungakho kubalulekile ukuthi ke sibe seduzane, silifunde, silidle, silizwe, silenze izwi lenkosi ukuze ke lizoba nemiphumela emihle empilweni zethu. Ake sifunde ke ngokukaMateyu chapter 22, siqala ukufunda laphayana ke evesini lokuqala. Ke sithi ukwehla nayo ke mlaleli sizolawula ke isikhathi. Mateyu chapter 22 from verse 1. UJesu wathatha wakhuluma futhi kubo ngemifanekiso wathi, umbuso wezulu ufaniswa nomuntu oyinkosi owenzele indodana yakhe umshado. Wathuma izinceku zakhe ukubiza abamenyiweyo emshadweni, kepha bavumanga ukuza. Waphinda wathuma ezinye izinceku wathi, shonini kwabamenyiweyo ukuthi bhekani, sengilungisile ukudla kwami, izinkabi zami nokunonileyo sekuhlatshiwe, konke sekulungile, wozani emshadweni. Kepha badelela bahamba, omunye waya ensimini yakhe, omunye waya entengweni yakhe. Abaseleyo babamba izinceku zakhe baziphatha kabi bazibulala. Mlaleli, usuyabona ukuthi kuyingozi kangakanani ukudebesela izwi lenkosi. Kuyingozi kangakanani ukudebesela ukumkhonza uNkulunkulu. Kuyingozi kangakanani ukudebesela ubizo obizwele lona mlaleli. La uJesu kusofanisa ke ngenkosi eyenzela indodana yayo umshado. Mlaleli, iBhayibheli lithi ke wababiza ke laba bamenyiweyo ukuba beze emshadweni. Kepha ke ngoba phela abantu kunaloko nje singazi ukuthi yini, kunaloko nje ukuthi hayi angifili kahle, mina ngizwele ukuya lapho, yabona into efana naloko. Kepha ke izwi lenkosi lithi ke waphinde wathuma ezinye izinceku wathi, shonini kwabamenyiweyo ukuthi bhekani, sengilungisile ukudla kwami, izinkabi zami nokunonileyo sekuhlatshiwe, konke sekulungile, wozani emshadweni. Kepha izwi lenkosi la kuverse 5 lithi ke, kepha badelela mlaleli. Kungako ngithi kuwe, kuyingozi ukudelela ukumenywa, kuyingozi ukudelela ukubizwa okuphezulu kangaka mlaleli, ngokuba thina besingafanele sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Kepha ke ngenxa yalabo abadelela ukubizwa, badelelwa isimemo mlaleli, ngakho ke nathi namhlanje sesibiziwa sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Manje ke nawe ke mlaleli obungafanele ubizo ukuthi umntwana kaNkulunkulu, mawungadeleli lo bizo olungaka, mawungadeleli lesimemo esingaka. La izwi lenkosi lithi ke omunye waziyela entengweni yakhe, abaseleyo babamba izinceku zakhe baziphatha kabi. Mlaleli, siyizinceku zikaNkulunkulu, sikubizela embusweni wezulu. UJesu usho la mazwi ukuthi umbuso wezulu ufana nale nkosi eyenzela indodana yayo umshado. Mlaleli, uJesu ngumyeni wethu, uJesu indodana kaNkulunkulu. Ngakho ke sikubizela kulobizo olwaphezulu. Ungalidebeseli mlaleli abaye baze bakhulume kabi ngenceko, abaye bakhulume kabi ngenkonzo, abaye bakhulume kabi ngakho konke lokhu. Mlaleli, omunye futhi ke angabi daba nokuya enkonzweni uza ngaleso sikhathi ezizwela kuya enkonzweni kumdumisa uNkulunkulu ikhana ziyela kweNkonzweni kepha kwesinye isikhathi unobheka nje kuphela ukuthi kana namhlanje kumele ngiye kuphi uconsult diary yakhe namhlanje kumele ngiyele iSunday kumele ngiyele nale uma ku diary kungekho lutho ikhana ayenkonzweni ngamamagama akadayirazi even nenkonzo ukuthi kana ngesonto kumele ngibhale la ukuthi ke ngesikhathi esisonge enkonzweni kepha okubalulekile kunako konke kuye ukwakhe umlaleli ngakho ke lalela uyamenywa uJesu uthi ke umbuso wezulu ufaniswa nalenkosi eyenzela indodana yayo idili nawe ke mlalelo uyamenywa kuverse 6 khona yathi ezincukwini zayo umshado usulungiselwe kepha abamenyiweyo bebengafanele ngakho ke hambani niye ezinhlanganweni zezindlela nibizele emshadweni bonke eningabafumana lezo zinceku zaphuma zaya ezindleleni zabutha bonke ezabafumanayo ababi nabahle indlu yomshado yagcwala abahleziyo ekudleni mlaleli izwi lenkosi lalithi ke lenkosi yayisithi ke encekwini zayo hambani nobutha bonke ababi nabahle nibanize nabo emshadweni enibatholayo ibhayibheli lithi ke kwaba njalo izwi lenkosi kuverse 11 bese lithi ke kuthe inkosi ingena ukubona abahleziyo ekudleni yabona khona umuntu obengeyembethe ingubo yomshado yathi kuye mngani ungene kanjani lapha ungayembethe ingubo yomshado na kepha wathula uyabona sometimes ukudelela kuyahlo esikhonile sokuthi ke mhlambeni axolise mhlambeni ke azithobe akhulume nenkosi kepha wathula ngamagama uthula lokuthula kokudelela hayi ukuthula kokuhlonipha kunokubheka umuntu ngokudelela kunokubheka umuntu ngokuhlonipha kunokwenza izinto ngokudelela kunokwenza izinto ngokuhlonipha kunokukhuluma ngokudelela kunokukhuluma ngokuhlonipha manje la izwi lenkosi lithi ke wathula ngabamagama ukuthula kwakhe lokhu akusukuthula kokuhlonipha ukuthi uhloniphe inkosi kepha uthula ngokudelela uboqaphela mlalele izinto ozenzayo ungavele uthi ngavele ngayithulela mina uyangisukela ngoba ngiyithulela isimo othule ngaso esokuhlonipha noma ezokudelela na izwi lenkosi lithi ke kuverse 12 kepha wathula kuverse 13 khona inkosi yathi ezincekwini mbopheni izinyawo nezandla nimphonse ebumnyameni obungaphandle lapho kuya kuba khona ukukhala nokugedla amazinyo ngokuba baningi ababiziweyo kepha bayengcosana abakhethiweyo mlaleli ngiyacabanga ukuthi ubebheka ukuthi lo mshado uzofeyila lo ngakho ke uma esebona kugcwele wayeseya ke khona ke naye ekungeneni kwakhe futhi akagcoki nengubo yomshado mlaleli kepha izwi lenkosi lithi wazingenela nje kwavele wahlala phansi akubi ukudelela okungaka mlaleli kuyingozi ukudelela enkonzweni futhi kuyingozi ukudelela okumkhonza uJehova naye le ndoda naye imenyiwe ayizange ize sekubizwa bonke la isiyeza ke nayo iza ayisagcoki nengubo yomshado bekumele nje athi encekwini nami ngicela ingubo yomshado ngigcoke kepha akayigcoki nokuyigcoka uhlala etafuleni inkosi uma sembuza ukuthi mngani futhi uyamhlonipha futhi uyabona ukuthi ngendlela inkosi ekhuluma ngayo ithi mngani ungene kanjani lana kepha wavele wenze njani wayithulela mlaleli ibhayibheli bese lithi ke kuverse 14 ngokuba baningi ababiziweyo kepha bayengcosana abakhethiweyo kwangathi uNkulunkulu mlaleli angaselekelela kule insuku esiphila kuzona singalidebeseli izwi likaNkulunkulu singakudebeseli ukubizwa ngobizo olwaphezulu singakudebeseli mlaleli ukumenywa embusweni wezulu ngenxa yesikhathi zothatha leli thubu ngiliphindisele kumphathi ohlelo intambo kwezakho babaye lapha ekhaya mlaleli.
There is no shame in feeling overwhelmed, anxious, or emotionally vulnerable. As a young person, you are going to encounter situations that will make you feel unsafe, maybe alone, or even mentally unwell. I Am Youth and the Child Protection Hotline have joined hands to provide free counseling for young people that is easily accessible. Simply send a text or SMS or call the number 076-037-6345 to talk to someone today.
Add your voice to ours. We want to hear from you. Contact us at gospel@radiopulpit.co.za or send a WhatsApp to 082-657-2729. Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.